Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 14. Niko byagenze bageze Ikoniyo, Paulo na Barinaba binjiye mu rusengero rw'Abayahudi, maze bavugana nabo ku buryo Abayahudi n'abatari Abayahudi benshi cyane bemeye Kristo. Ariko Abayahudi bari banze kumwemera, bateye imidugararo mu batari Abayahudi, babatera kumerera nabi abo bavandimwe. Nuko Paulo na Barinaba bahamara igihe kitari gito bavuga imbyanyagasani bashize amanga, nawe abaha gukora ibitangaza no gutanga ibimenyetso byemeza ibyo bavugaga byerekeye ubuntu bw'Imana. Abatuye umujyi bicamo ibice, bamwe bajya ku ruhande rw'Abayahudi, abandi ku rw'intumwa za Kristo. Nuko Abayahudi n'abatari bo bajya inama n'abatware babo ngo bagirire nabi Paulo na Barinaba, babatera amabuye. Abo babimenye bahungira mu mijyi ya Lusitira na Derube yo muri Likawoniya no mu karere gahereranye nayo. Aho ngaho bakomeza kuhatangaza inkuru nziza ya Kristo. I Lusitira hari umugabo wari waravutse aremaye ibirenge, ntiyigera abasha gutambuka. Yicaye aho atega Paulo amatwi. Paulo amwitegereje abona yizeye gukira indwara, amubwira mu ijwi riranguruye ati,
"Haguruka uhagarare wembi."
Arabaduka aragenda. Aho hari imbaga nyamwinshi y'abantu, babonye icyo Paulo yakoze, barangurura amajwi bavuga mu rurimi rwo muri Likawoniya bati,
"Imana zifite ijisho y'abantu zatumanukiye."
Barinaba bamwita Zewu na Paulo bamwita Herume, kuko ari we wakundaga gufata ijambo. Ingoro ya yamana yabo Zewu yari inyuma y'umujyi. Nuko umutambyi wayo azana ku irembo ibimasa bitatse indabyo, kubera ko we na rubanda bashakaga gutura ibitambizo ntumwa za Yezu. Ariko Barinaba na Paulo ngo bumve ibyo bashaka kubakorera, bahita bashishimura imyambaro yabo kubera umubabaro, biroha muri iyo nteko y'abantu bakomera bati,
"Mwabagabo mwe, ibyo ni ibiki mushaka gukora? Natwe turi abantu nkamwe. Tubazaniye ubutumwa bwiza ngo mureke ibyo bintu bitagira akamaro, muhindukirire Imana nzima yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose. Mu bihe byashize yaretse amahanga yose akora ibyo yishakiye, nyamara ntiyareka gutanga ibimenyetso bihamya kugira neza kwayo, kubavubira imvura no kubaha umusaruro mu gihe gikwiriye no kubahaza ibibatunga n'ibibashimisha."
Nubwo izo ntumwa za Kristo zavuze zityo, ntibyazoroheye kubuza iyo mbaga y'abantu kuzitura ibitambo. Bigeze aho haza Abayahudi bamwe bavuye muri Antiyokiya no muri Ikoniyo, bigarurira abo bantu bose, batera Paulo amabuye ngo bamwice, nyuma bamukururira inyuma y'umujyi batekereza ko yapfuye. Ariko igihe abigishwa ba Kristo bamukijije, arahaguruka asubira mu mujyi. Bukeye ajyana na Barinaba i Derube. Paulo na Barinaba bamamaza inkuru nziza ya Yezu i Derube, maze bahabona abigishwa benshi. Hanyuma basubira i Lusitira na Ikoniyo na Antiyokiya ho muri Pisidiya. Bakomeza abigishwa ba Kristo baho, babatera umwete ngo bakomere ku kwizera Kristo. Bababwira bati,
"Ni ngombwa ko tunyura mu makuba menshi ngo tubone kwinjira mu bwami bw'Imana."
Batoranya bakuru bo muri buri koraniro ry'umuryango wa Kristo, bamaze gusenga no kwigomwa kurya, babaragiza nyagasani bari bemeye. Bambukiranya akarere kose ka Pisidiya, bagera mu ntara ya Pamfiliya, bamaze kubwira ab'i Periga ijambo ry'Imana, baramanuka bagera ahitwa Atariya. Bavayo bafata ubwato bagana Antiyokiya ho muri Siriya, aho babavandimwe bari barabaragirije Imana ngo ibagirire ubuntu bwo kubashoboza gukora uwo murimo bari barangije. Bagezeyo bakoranya itorero rya Kristo ryaho ryose, baritekerereza iby'Imana yabakoresheje byose n'uburyo yugururiye irembo abatari Abayahudi ngo binjire mu bemera Kristo. Nuko bamarana igihe kitari gito n'abigishwa ba Kristo.